ɗon nder nyamey no woodi loktorore mawde to rewɓe ɓeynata ɗon cukaloye keccoy ndimetekoy tawdetekoy nyawuji jogete. Adama Gaga, lokotorojo sukaɓe famminiri no ɗum gollirto.
Loktorore amen de emin godi nokku to jomu yerte fayonki mum warta ito feddete heɓa jam, kanƴum ite cukole kon jottaki jogete ɓe innettero um kon guru ɗon ɗe min mbawi jogade cukale nogay e joy.
Iri cukaloye koye jogete ɗon
cukalen ko jottaki kon woni dimotoykon e tampiriji gokkon du no gara no famɗi sanne wakkati gondu na walla toyteɗum de reedi inne on saabo to ɗum kad e ɓerɗe meddude
nyawu hen nguye ɓuuri yi'ede e mum
no sukaɓe no rimeteɓe e coɗormaji e bawta wurni e ko e muña iri mabɓe du min kinnoto ngam wakkati dimayji jomin mbawi hinnade ɗum. Woɗi no sukaɓe noon heɓoɓe serɗormaji nden ne towa leydeyɗi ko dimayji mumɗen ɗerme mumɗen gollata no woɗi nden no seede suka on wurtina law
ɗume sabanto ɗum suka
no inniraɓe noon no gatta etol tawi du deni jomum no wandi e reydu no hani woɗe etol gotol nder leru fu ley lebbi jeenayi if woɓɓi du rafi cellal no
wakkati nde on ɗon wondi reedu ko faama suka on no wondi e nyawgun ɗume watte
seni en setti sanne cillay seeda suka on wurtina do ko yaawi ɗum du kon hinnego low kono
nden ne fayde debbo on yottaki ndimki sayto cukalel ngel wurtina
gongagel wurtine ya ngam no woodi tampiriji e kana yeyɓeji e cukalel ngel wowta fuynude ɓerne mum wala no golle ɓuri nden kan seyto wurtina law nder reydu no wawi worgo on nder reydu
noyi ɓe kinnorte
to hinnegol mabɓe no wontiri cukalen kon jonayi iri iri no emin mbawi heɓde sukaɓe ɓe jonayi latotoɓe amma du no woodi e latotako e gaɗanmu no woodi ko heddato woɗɗe du saɓormaji heɓto farɗaɗi no wawi mayde du.